abani lengoma nomunye uthe yakithi nomunye uthe akubo futhi hawo kanti akabani lengoma nomunye uthe yakithi nomunye uthe akubo futhi
We'll be right back. get a loaf of a spoon to go. Come up, I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital.